murashixiinta madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga J.D. Vance iyo Tim Walz ayaa habeennimadii xalay magaalada New York ku yeeshay dood keliya ee murashixiinta madaxweyne ku xigeenka ee doorashada loo dareemi doono dalka Mareykanka bisha November ee soo socota. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ah oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka CBS ayaa murashixiinta waxay kaga hadleen dhaqaalaha Mareykanka, weerarada Iran ee Israel, iyo xakamaynta hubka, iyadoo dhinaca kale mid waliba uu kan kale ku weeraray siyaasadda uu xisbigiisu xambaarsan yahay. Senator J.D. Vance ayaa ka barbartartanaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo Walz uu sheegay in hoggaankiisa uu majaxaariyey diblomaasiyaddii Mareykanka ee caalamka.
We had a coalition of nations that had boxed Iran's nuclear program in the inability to advance.
Waxa uu yiri Tim Walz, waxaan haystanay isbahaysi qurumo badan ka kooban oo Iran ka horjoogsaday inay horu mariso barnaamijkeeda hubka nuclearka ah. Donald Trump wuxuu ka baxay barnaamijkaasi, taasoo keentay in Iran ay uga sii dhawaato sidii hore noqoshada waddan ku hubaysan nuclear, taasina waxay ku dhacday hoggaankii qallafsanaa ee Donald Trump, ayuu yiri. Walz wuxuu isna ka barbartartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris. Waxa uu isna ku eedeeyey Vance dhibaatooyin ka dhacay magaalada Springfield ee gobolka Ohio, halkaas oo isaga iyo Trump ay marar badan ku celceliyeen sheegashooyin been ah oo ku saabsan in muhaajiriin Haiti ka timid ay cuneen xayawaanka la rabaayaysto oo bisadaha iyo eeyaha ay ku jiraan. J.D. Vance ayaa yiri,
"You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans."
Dadku gabi ahaanba ma awoodaan inay guryo helaan sababtoo ah waxaan keenay, buu yiri, malaayiin muhaajiriin sharci darro ah oo kula tartamaya dadka Mareykanka helista guryaha oo ciriiri ah. Dadka aan aadka uga walaacsanahay waa muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Springfield oo noloshoodu ay ku burburtay siyaasadda xuduudda furan ee Kamala Harris awgeed. Arrinta sida weyn ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee xuquuqda ilmiska soo ridista ayuu Vance sheegay inay tahay arrin ay go'aankeeda leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin gobollada Mareykanka.
Proper way to handle this, as messy as democracy sometimes is.
Waxaa yiri J.D. Vance, habka ay arrintan dimuqraadiyiinta Kamala Harris ay ka tirsan tahay ay u maareeyeen waa inay u ogolaadaan codbixiyaashu inay go'aanno ka gaaraan. Annaguna sida habboon waxaan u aragnaa in dowlad goboleedyada loo madax banneeyo dejinta siyaasadahooda ilmeyska soo tuurista, ayuu yiri. Tim Walz, gudoomiyaha gobolka Minnesota, ayaa dhinaciisa sheegay in arrintan ay tahay go'aan u gaar ah haweenka iyo dhaqaatiirtooda oo aan la dhexgelin.
How can we as a nation say that your life and your rights,
sideen ummad ahaan u dhihi karnaa noloshaada iyo xuquuqdaada aasaasiga ah sida xaqaad u leedahay inaad maamusho jirkaaga waxaa lagu go'aaminayaa juquraafi ahaan, ayuu yiri Tim Walz. Dooda kadib, taageerayaasha murashixiinta ayaa aragtidooda ka dhigtay sidii ay u dhacday. Elise Stefanik waa mudane ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka iyo Jamhuuriga oo laga soo doorto magaalada New York. Waxay tiri waxay ahayd dood uu bandhig wanaagsan ku muujiyey J.D. Vance. Waxaan filayaa inuu dadka Mareykanka si toosa ugala hadlay arrimaha muhiimka ah sida dhibaatada socdaalka sharci darrada ah ee ay sababtay siyaasadda Kamala Harris, ayuu yiri. Jared Polis isna waa dimuqraadi ahna gudoomiyaha gobolka Colorado, waxa uu yiri, Tim Walz qof ahaan waa Tim Walz, waxaan aqaanay in ka badan 10 sano, waxaan la soo shaqeeyey 10 sano oo Kongareska ah. Waa qof dhab ah oo saxa, mana noqon doono mid jilacsan. Wuxuu si qalbi furan uga hadlay arrimaha isaga quseeya oo u soo bandhigay shacabka Mareykanka, ayuu yiri. Codbixinta doorashada Mareykanka ee dadku sii codaynayaan ayaa goor horeba kasii bilaabatay 23 gobol oo Mareykanka ah, iyadoo wax ka badan 1 bil ay ka harsan tahay maalinta sida weyn loogu dareerayo doorashada ee bisha November 5th. Ra'yi ururintii ugu dambeysay ee doorashada ayaa muujinaysa in tartanka madaxtinimo uu noqon doono sanadkan mid si aada laysugu dhow yahay.